Movies.
Hey, yeah. Naomba uniamini kwamba uko mwenyewe,
mwingine sitamani
zaidi yako wewe, hakuna mwingine. Vigogo wanakutamani, mataita wanakutamani, players wanakutamani, yeah, yeah. Oh, la, la, la. Funda mapishi jikoni, moto na wakachumbani, pambo la nyumba sebleni, yeah, yeah. Oh, la, la, la. You only wanna care and believe in you. Everything I do is just for you. Yapo msoto mkali but your love is true. Yeah, yeah, oh la la la. Sijawahi juta kwa na wewe, nielewe, waeleze. Kwa mtima wangu kwa mwenyewe, nielewe, waeleze.
Kwa kapo, madini mamamas, wanga wakuda na juwa. My sister, my brothers, my auntie, wajombas, bibi na babwa na juwa.
Love so beautiful, especially when two becomes one. Haijalishi umri, kipato wala dini, yanaemea popote pale. Nitaumia siku kinimwaga,
siishi bila pendo lako.
Si unajua navyokupendaga,
chakabizi mwili wangu na hata roho kwako.
Kama nji wapea wawili, mimi nawe tunapendana. Kama samaki bahari, ni mimi nawe tunafanana. You only wanna care and I believe in you. Everything I do is just for you. Yapo msoto mkali but your love is true. Yeah, yeah, oh la la la. Sijawahi juta kwa na wewe, nielewe, waeleze. Kwa mtima wangu kwa mwenyewe, nielewe, waeleze.
Wangu la kapo, madini mamamas, wanga wakuda na juwa. My sister, my brothers, my auntie, wajombas, bibi na babwa na juwa.
Bongela kapo, hey.